Tulina binji na ye, olwale la tuzo kusinza. Tuze kusinza, ukama bana bobe wakiliza, hebyo kusaba tulina binji.